Over again, over again. Yeah, put up. Yeah, put up, put up, put up, put up, put up, put up.
Hey, kiss me, pack a donny, pack a tell ya, pull up, pack a pack a USA. Hey, yeah, suck a pay. Hey, kill it time, yo, we show you to me, I could make it all day.
Mina saka ma, bila money no han. Kila siku vitimbu na dice na man. No money no love,
no love.
Hataki mmoja na dai hamechoka. All time niko busy. Na saka chapa, niko na mapapa. Istokata jama, mdogo mdogo mna kuma. Hey baby mama, punguza drama. Mina flow like this, tujari kama King Diz. Napenda nyamu, spendi mifupa kama fees. Mimi kama mimi nikiwana wana kama sisi. Namshukuru Mungu pagale siku za listen peace. Kambali na mikiakiri kama hongo na mimido babalao. Kile gezo wana pigo bao. Salamu zangu bao zangu zofikia wow wow. Wanataka shitara na washinde kilo pande. Flow time, steady guard imetire kipo cha mende. Kuna muda wa kusaka pesa. Weka mbaru tozu unyagema. Shikuna kuta pumzu una hema. Kambali na hakina siwema. Mana mwisho siku wa chakutema. Tema, tema. How my mission, but kila siku zongana kulombana wala hype this siku. Na waza kila siku asa na kufika usiku. Kwa wapi jikufanya hiwa njema isi. Ile time ya ubi show, nyo tumia kumake it dope. Hivi flow alufumba kwa mabito Oscar ama cho. Ho, ho, hadiko kiwa pose foka. Nyuma kipaza beskari paka focus. Kuna watu na moka, ndo vile mina moka. Na pajua lipotoka, ndo mana sita choka. Nita choka kizipata, hilo bada sita tosha. Tosha, kizipata, ndo ntokula bata all day, day.
Mina saka pay, hey. Nikizipata, ndo nipake time ya kula bata mpaka USA, hey. Mina saka play, hey. Ile time ya ulisho nitumia kumake it all day.
Itambo nilijua wa kwamba nitakuwa mama pia kanambia mwanangu mbono najua so sijala takama huna zinguwa mana nega waliziki nazani wote tomchua blow kwenye rap yeah nazidi webisha watoto wajuzi wakinyona wana tetameka nikipiga rap wengine wanajificha wanadai mbona tana kabila natuaibisha sijisifu ila sifa za jisifia bila fika kufikili bwana mdogo utomia yeah nipole kujijua kuliko kujulikana mano kisha julikana mwisho takuja kukano owner still inazidi kufanya vyema na dream za papu shapeni oma ona rambo gina, nazidi kukaza na mboyoni opu sina mwana ato kini disi kamo tuwezi kuringana
Mina saka pay, hey. Nikisi paka noni pake tenya kula bata mpaka USA, hey. Mina saka pay, hey. Ile time ya uisho nyutumia kumake it all day.
Sazo kukata tama, nazidi fanya nipate chapa Wenga na disi mwana, hila siwezi nazidi fanya Wenga na bana na penya, wenga na disi na stika na vuma Wenga na bana lakini do even nazidi kufanya
Macho kwenye pesa daily, na stay mbali na haki na baby Nazidi kusaka mkwanja, shemwe nwa pake wanja Mucho siku turuke vya wanja, over gang, over gang, gang, over gang Black tribe, black
tribe Nina saka pay, hey. Nikisipaka nuni pake temya kula bata mpaka USA hey. Nina saka pay, hey. Ile time ya uisho nyutumia kumake it all day
Nina saka pay, nikisi pata ndoni pata time ya kula bata mpaka USA Mina saka pay, ile time ya uisho nyutumia kumake it all day.